Yo, what's up niggas? Kikaso, the street shifter homie. Sako kwa bako na gustu. They know whom I am. Kick drop him, mic lazima wa jam ni kichana. He's my rhyme. Na wapoteza faham lyrics na flow. Ya vile stream, ni industry. Ni meimari bila mahari. Mini machachari na tema madini hatari. Vitu vikao kushinda pilipili. Naifungua bawa ya mistari. Na flow hadi wanajiuliza ni nani yo. Ni mimi o, ni isha kigaso. Ni januso, penda vikwazo. Kipaji ni nacho, sa god. Kanajali anacho, wemnes girl. Sintole macho, empota lako. Ni acha na yangu, ini zamu yangu. Na buaga mistari ya vina ni messi. Mama wima, na tema bila kuhema. Microphone ni kishika ni ngumu kupeana. Saba malaji, two things fit. Mi niko fiti na spiti. Nyuma si cheki, ni mefume. Hata si cheki, emu ni cheki. Na kuja na speedy kali na sina breaki. We figure flash ila usi blacki. MK2 Studios.
Hey, 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 hey. Heavyweight, heavyweight. Mi ni heavyweight. Biga Tony, heavyweight, heavyweight. Hey, 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 hey.
Heavyweight, we ni lightweight. We are so different, ya tufanani we. So jikate bro, hawezani na hii flow. Na represent 254, big jig jig jigalo. Hawa washens wapo low. Kwa social media, hawezi ni follow. Wanani ignore, sabini so. Mara haba shikia mo. My fans wana itisha mo. Jig 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 jigalo. Shik 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 shikia mo. Wap 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 wapolo. Minim nim minim so.
Hey 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 hey. Heavyweight heavyweight. Mini heavyweight. Biga Tony heavyweight heavyweight. Hey 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 hey. Heavyweight heavyweight. Mini heavyweight. Biga Tony heavyweight heavyweight. Hey 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 hey. Heavyweight heavyweight. Mini heavyweight.
Kunipima hawa heavy, stay from heaven. Kwa hip hop tu wana die in a daddy. Hip hop iko imara, taproot yake na tap water. From Faso highway zi will Dijona, toka ede za kina bigi na paki. Iko steady, ganguzo za Roma. Na ota itakoma, hamja koma. Nibaro makoroma, kiwa mekushinda. Itabidi shike, jebe na kulima.
Hey 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 hey. Heavyweight, heavyweight. Mini heavyweight, biga Tony heavyweight.
If you can't be me, then join me. Shifter Mizuka Kamakawa Mpetano Babu.